Ngoma, ngoma, mawe, nyuki, na DJ.
DJ Jess, awali tulinga ye.
Jiongeze.
Na mzimu kafanya hii. Guluwe uyo, sita sita kodi. Baba karodi.
Tulia.
I'm so happy, happy, I'm so happy, today happy. Doko lake namba chimba dango. Mi wanakuso chawa we, yani wote tuko sawa mama we. Leke mitu kina dawa we, loka matu komanyala baba we. Chesa sikeri mabawa we, bia noko vote sawa mama we. Kweli boko bati mbaya we, sika matu kwa ulaya baba we. Kama miku migarimbu wakapaka, nige irudia wimbo tulebata. Na hivi ndo niko singo sinashaka, na enjoy kimpito minawaka. Lo kama tuko lokoni mina wana mkibao. Nige ibamba na joni nimekutana nao. Togo ilisha na doni leo tunaimba nao. Tunakesha mpaka moni wachawi. I'm so happy, wanangu happy. I'm so happy, joy ni kati. I'm so happy, wauni happy. I'm so happy, joy ni kati. I'm so happy, wanangu happy. I'm so happy, joy ni kati. I'm so happy. Only happy, I'm so happy, join me kati. Ezekiel inakusa, kombe chini zikishuka. Yani kama nengana nandi, wena sabuni zipo kwa mango. Leivani na faima, mapenzi kula nina. Yani kama baba na mama, mambo yote tunafanya. Konde boy na kajala, natumia miamala. Mario na Paula, tunakunywa tunakula. Boze yobo na masharam, yali pulu ukumba. Yali kama Zuchu na Simba, tunacheza na kuimba. I'm so happy, wanangu happy. I'm so happy, joy ni kati. I'm so happy, wauni happy. I'm so happy, joy ni kati. I'm so happy, wanangu happy. I'm so happy, joy ni kati. I'm so happy, wauni happy. I'm so happy, joy ni kati. Awe, na mzimu kafanya na hii. Baba karudi. Jibwe wachalabe kwenye kutebo. Aji wanangu, weta kote wacharambe. Afyondo mweu, kitaulo watimu weu. Wambevi, ukituma na uli ukaisi atakula. Ukituma na yakula na kula zote. Bagala yetu wewe, itimu weu, weu weu. Sita, sita, namba kuwa yo. Yo before the time, jaro, jaro utawala. A Jamaica, wanangu wachalambe chamazi mbande kisewe mpaka pere pere. Izo, izo, shikamo meni ya zoti na usapoti singeli. Singeli, watane watu, baba kalungu. Lakini watibu weu, anasha skondi watibu weu. Makoni, wachogo chuma.